niliona fame ikibadilisha watu. Wengine wanauza souls kwa clout na status. Mtaa unanifundisha trust nobody, cause envy inawa kuliko risasi body. Eli tunapambana na pressure za maisha, bills inabisha, mapenzi yanachosha, lakini bado niko active kama soldier. Dream kubwa mfukoni na moyo colder. Nikikumbuka days tulikosa hata sapa, saizi tunahesabu racks after another. Police brutality vijana wanachapwa, ukisema ukweli system na kufunga. Lakini hatuchoki, tunawinda mpaka mwisho. For the family and the team, the mission. Loyalty first before love and fame, cause money comes first but respect stays. Niko na mabro wangu tunayavuka mawimbi, from the block paka studio tunachimbi. If I die today, wambie nilijaribu kutoa familia yangu kwenye tabu. No sleep, all grind. Kutoka vumbi mpaka light. Mta umetule, and now it's our time. Now it's our time. We're not.